not.
It's so nice to get to come to the house of the Lord.
Man.
I think that I was studying some scripture some time ago, and it said that when Jesus drew near unto Jerusalem,
kihandelo likute ha kwandu ya mulena. Nisepa kuli nenisuli kubala mangoro na kwe nguye felile. Miyabule ya kuli Jesu hasutila kwa Jerusalema. Kuti waluti wa wainu la metu wabona, nibabona muzi oke nile utaye la fahuli. Kiaba kala kuba nitabu. Nikubule ya kuli, chwale kikuli, mubuso, ukaa kutiswa.
And this certain man that was telling or talking about a recent visit to Palestine, and he said that people now in the last year has been coming to a place.
Mimuna yomwe yanabulela yo kamba kwambola za kupota kwa hai kwa Palestine. Mi abule akuli batuchwale ngohola. Ana astela kwa sibaka sateng. Abazwa mwali bala nikutali mamukulu. Yonanzila Yesu wana yo Jesu ni baluti wane baza maile. Aba yo buna munzi bakala kulila.
You know, I believe there was something those disciples in those days felt that the kingdom would be
Mwaziwa na rumela nekuna nisisimwi bauti wabani mwamazaziani sine bautile kuli mubuso ukone kukutisezwa hapo nichole na kose ilifa kaufi mi ni rumela kuli au kona maikuto obana nisichaba kuli mubuso solibu kaufi ni kukutisezwa hapo.
Brother Neville, our gracious and blessed pastor, has just spoke to me about an oncoming
Muzwale neva umulisa na walu na yomunde. Miafu yozwe ubulezi fela kuna kazancha fazoeta kwanu kwa tabenako. Mama siho alikani kaza kula pela kayona. Mi na mbule akuli nisepa ikaba mbu yoti.
You just can't have too many revivals. And many times we get the wrong opinion of
Amuko ni fela kuba ni kwancha faza kukungata. Mimi na kozengata luwanga ni maikuto afo salile kwa mancha fazo. Ancha fazo hakikutisa mamemba la wancha. Kono kikuncha faza, volu na nikale mwateni.
And I like to say this because I say it from the depths of my heart. I begin to find a different feeling around the tabernacle than what has been for a long time. A feeling of
Mi nina nitabela kubulela chwana. Kakuli nibulela chwalo kakuzwelela kwa tasa pilu yaka. Kuli nikala kuba ni maikuto ashuta na mata benakile. Kufita avilete ngifana kwe tele. Kima ikuto azivo yevu kiti ya moya. Inge mwene kubela angali na koza kale. Kuli sesi ngwi, sesi katulusa. Mi kisamuto mwaniti. Mini sepa kuli mulimu ukafuyo la kirekenya na ye. Mi hape mwama atayona.
And I see the building program going on and I think that's a great thing. For
Mini bona musebezi wakuye haoweza hala. Mini sepa kuli ya ni kinto ende. Kakuli chonongu filafa. Luna baba hulu nukangali luaniso ni kutambeka mamazo aba na baluna. Nikuya kupahamanzila ya gauda ye kamba mayani. Zazeleli mwine ni fitelezi faka lulo ya fahali ya nichwale. Yami ya haye mashimi ya kitalizo ya kupepwa. Anisa upula filazeo, akubona likuli kufitile na kofani, nge nisalu alanga liviana za kuleksa za vo Chris Meisner. Mwendiki 18, 16 miaha ye 18 ya kupepwa. Kono hii chongile fela.
Just goes to show that here we have no continuing city.
Sibon safira kuli fa haruna munzi wambuwa oina kamita. Konolubata wani osata. Ni wani kona munzi ko mulimu kie na muyahi. Mitengi kwani hakuna kuba mafelelezo.
This morning as I was speaking on the subject of Mother's Day and trying to place Mother not as she really
Kachenu kakusasana anenisuri kuambola fa tutu aliza zilabahame. Nikuli kakubea me kushutana ni mwa inezi luli, mwabu supali, ni mangonde, nilika kakufira. Nilamu ya hae kamba sipula sakale sa mawili, kamba sipula sakuputa. Nipo otonya na yalipali sa yeve ilwebu kakufi niena. Kono me mwazuho ya kutisizwe kwa buncha wa hae, niku yema ingia venya sinamufumahali wa mulena.
That's the way I like to think of my mother. I don't like to think of her as she is today.
Kono moni la tira kuna anila bo machwalo. Anita beli kubana anila inge mwa inezi kachenu. Basupali. Nita beli kuna ana kaze sata. Mina aziba mumu ikutula kabo mamina. Mubana hane kamwa inezi mwapilu ya bona.
Though many as this poet says, life has not been easy for her, but she'd live it all over again.
Ni haike nge mungata sina muloki ya naize vupilo abusikaba vila bunolo. Kono vapilile hape kuliva kweze zesika. Kona kuli mulimu ukali yeza kuliva pile kuya kuile nimina. Kacholo ni tumezi kaseo. Anizibili baka leni bolelezi chualo kakusasa na chwana. Leni kabulela busi ubo haiba mule nala takaza kimba ngiyo. Mane anizibi mwone kaya yeza zatengi. Kono ni vile nipateha. Konji mwendi hola fila kamba mizuzu yeli shumi yeftile. Baka insali puzo musia likau fila. Mi, nelina ni ze ipitezi ni nilipizo za putako. Ni palezu yuko likwanisa. Mini batakuli muzwele pilikula pelea Dr. Sam. Usweli kubahande milu itumezi. Mi Dr. Baldwin ni musalavo Baldwin buweli wabona basweli kupanga tachwale. Basweli kufola hande. Ni batakuli muwe alimungwe fama vizu alita pelo musia lichwana. Yo ki Harry Lees. Kulokuanu. Mulekisi wa miliani. Harry kimulikana akaluli.
And as long as I've known him, I thought he was a Christian until this afternoon.
Miai birefila na muziva, ni upuzi kulikimu kreste, kufitila musia liwo. Muzwale wa hae ukupile puluso ya moe wa hae, muzwale Mike Egan. Utisize usipari walu nafanu. Ulutisa nizeli ngusa, mi Harry umabuino wubu maswe, kwani kwa spatila. Yenisa azivikuli, uni upule langaze ndeze kumafo. Kono hanezi mulisa na wahaye musti alichwana, kamba mulisa na wakileke kwa yangu. Mina batakuli nitahe ni mubwone. Mini batakumubwona, kacholo, nilapele Harry. Nutabile mo usi uchwana, kakule muha, kulibalika niwaka babalitengi mo, yazo kwa Georgia, mzwale Welch Evans. Niluba siwa hae, na wana hape vapoti baba ngui, wana nisa azivi niye nana alitengka kusasa na chwana moho. Haiba nisikafusa, nivona muzwale nikezeli Elma Collins, kwa mulao kwani, yazo kwa Phoenix, Arizona. Hoho, hausika chincha, kubona lainge kuli usaha pezivi ya palo za kwa njanji, mi uzwelela mwanzila ya mwamu shitu. Miwa muhezwi mutambo kikwa lapa. Aniko ni kukugulila kuli uine kwa nuka kuli ufumanisi waka sisi ndi mwabona. Zeo kize ndeluli, Phoenix, nitabela kupila kwa niza zireli mwi na kasibili. Mituwale nibona Muzwale Smith fa wa Church of God kwa ndika 4. Muzwale Smith inaani fileka bukanya na za zireli mwi. Kamba maavani musihali, ase liyo vata. Anisika kabalaka lefate ni, konoluli nikailumeleza. Haibile fela niziba kuli kiwe na yaka ngozi. Kaluke la kubaka niti, mangolo aniti. Mulimu wakufu yole, mini sepa kuli kituto.
Many others, I could say, you're all well.
Ni babanga ati babo ngitwalo boni kona kubulela ka ufela mwa muhezu kwanu katabela kero. Mine ni iko zipina ya nika kusasana ka chenu yake zeli strika. Ine bulela kuli usuri kutalima kwa miloho kuyena. Mizwale baka ba meno night mo. Kiti abo kuba nibona mo hali. Mi oh ka ufela mina mulikani mo na lumela ya zuri la kwa Illinois. Mwana hae wa mshimani usuri kurekodia kwa mulaho. Nika wabona hape, ni mabanga atahulu, na kuna musike kuna nakuli, na minyanyi faza, anisa vizili vizola mina. Kono na miamu hilaka ufila mina. Chwale aluba lengi busi ubo kwa palo yali ngolo kuzwa mwama teu kawahanya 21, kukala kati mana ya 1, ni kubala kushetumuka, ni 11 hamo chwalo.
And when they drew nigh unto Jerusalem, there came to Beth unto the mount.
Chale havasu telezi kwa Jerusalema kwani vataha nikutia kwa Betefage. Wali lundu alikota zao live. Mi Jesu aluma balutiwa babave. Alikubona muye mwamunzi omutalimile. Mikapili muka ufumana kambongolo kakafungilwe ni mwana akoni. Mutubo fulule mi munitise zetona.
And if any man say aught unto you, ye shall say the Lord has need of them, and straightway he will send them. All this was done that it might
Mutu haka mibuza taba, mubule kuli mulena watu tokwa. Nikapili ukatuluma. Taba yeo yezi zwe kuli, kweza hali, sisi mulezi wikimu profita hali. Mubule lele mwanamu sisa na wasi yone muli. Vona mulena hao kiyo, utaha kuwe na ili ya Musa. Hapa hami faka mbongolo, kana kambongolo.
And the disciples went and did as Jesus commanded them.
Miva ultiwa kihabaya, vaeza sana babu lelezi Jesu. Batisa kambongolo ni mwanakona, vaya lalia palozabu na kutona. Miva inisa, bamu inisa fatengi.
And a very great multitude spread their garments in the way and cut down branches from the trees and strode them in the way. And the multitude that went before
Chwale undi wanyangela vayala liya palozabu na mwanzila. Mibaba ngwe vale mamataku alikota vayala mwanzila. Mibungata bubuza maa kwa pili ni bubu latelila wahuweleza wali. Hosana umwana Davida. Kulumbe kwe ya teha kalibizo wa mulena. Hosana kwa mahalimu akwa halimu.
And when he was come into Jerusalem, all the city was moved saying, who is this?
Twale hake na mwa Jerusalema. Muzikau fela wae mama efefe mibali. Kima ngiyo. Niku ngatebwali. Ki Jesu mupolofita. Yazo kwa Nazareta. Aluina misengilito uzaluna kwa tapelo.
O Lord, we wondered just what we would have said if we lived in those days.
O mulena. Aluzivi fela zine luka mulela. Kambe nelupila mama zazi ane. Kono lupira mwali zazi leli tunamani, molu sweli kumulibere la kuli atahe.
And as we are making preparation, Lord, getting our hearts prepared,
miyalu zelui tukisa chualo mulena, lulu kiseli piluzaluna, nikutisa tengima ngata kaa ufira olu kona kububula, mwama simu wakutulo. Mwa hae ni kwa hule.
We are thinking and anticipating on the time that we shall see him.
Lunahana ni kakupuzo yanako yeluka mugona inza ataha. Apa mifa pele sa yeswe. Azwa kwa makamba akanya.
To change and fashion this old corruptible bodies of ours into a glorious body like unto his own.
Kuto chincha ni kufetula mivili yalu na ye vola ye. Kuta mwamu vili oswa na niwa hayeluli. Kokusike kuyoba sirika mba neva sisupo salifu sisika yokena. Niluka mugona kamwa inezi ni kupila. Nikumulata muhalama sika kaa ufela asataha.
We thank thee for this church. And for its pastor and for the trustees and the deacons and for every person that comes here.
Wai tumela kuwena kwa kileke ye nimulisa na wayona. Ni kwa ba sepa hali ni madikoni ni kumutuka ufila ya teha mwalimo. Ni kwa ba enyi wabali muhali kuruna. Kona li nguza mutapi osu wana. Kono limamula kausili. Lukupakuli ulifu yohole busi ubo. Kakubate ni kwa hao.
And feed us on thy word. That we might go from here tonight with the determination to be
Milufepe kalinzula hao. Kuli lukone kuzwa mo busi ubo. Kama yemo akwaba kreste babande, kufita mulu bezi. Luzama eni sepo ye ncha mwali piluza luna, nitabo, lunze lulibelezi kuta kwa hae.
If by chance there would be some among us who are sick and afflicted, we would
Haiba,
not wait to pray for
kukaba,
them.
Baba ngwe mwala luna, baba kula ni kuzieleha, haluna kulibala kubala pere la kwatengi. Kuliba kone kutaha mamu yao busi ubo. Molu pute anezi kuto ukulila pila. Lata hile inge wakula, hawa ye inge wafolile.
And we would ask for those that are convalescents.
Milu kupela baba sweli kufola kwa matuku. Mama lapa ni mwalipatela. Ni baba li mwami mbeta ya makulana. Lua lapela, oh mulimu. Kulisishe mosa hao, siba fitele nivona.
We would pray for those that are indifferent tonight. That has not yet tasted and seen the Lord is good.
Lula pelela baba sai sezingana kwa likabusi uchwana. Baba sikata tubakale nikubona kuli mulena kiyomunde. Baba sa zivitaluso yakulatiwa kimulimu. Aba otusisi fela sebatonda.
Oh God made some radio broadcaster some way touch their hearts. And their emotions may be
turned. Oh, mulimu, mimanzu ya mangwe fasilimba. Kamba nzila yengu chwalo iswaleli piru zabona. Mima ikutu wabona afetu ile kuwena sikwalo sasishemo sisika kwali wakali. Ni wakwaleli wakwandi. Kuliba yemele katulo kusinasishemo.
Help us, Lord, these things we pray in the name of the Lord
Jesus. Lutuse mulena, litabaze, lulilapila, kalibizo la mulena Jesu. Ni kwa kanya hailu alapila. Amen.
The people were so crowded around the gates and the streets were jammed and there was not even room for people to
sleep. Sichaba nesisi nani maswe mwaminyako. Mane mikwakwa ne ilifela maefefe. Mane nekusina nebasibaka sakulo bala sichaba. Nebalo bezifande ali mota. Mwamuvu mane kukaufela kakuliye nelipaseka.
And people come from all over the known world to worship at this time.
Nisi chaba, nesizwa kai ni kai mwalifasi kutola pelakana kwe. Nelina kweyo ngunyana ya paseka ni itabilwe. Mini, neye melatu kuluho ya bona, kuzwa mwaige pita mwabukova.
And they kept this annually every year this great Passover took place.
Mi babuluka cholo mwahani mwaha silimoni silimo, paseka ya silimo se yanga sibaka. Mineli ilingwi ya zei pitezi luli malinako za kambalikeza alo, bula peli wasi juda. Kakuli neitalu sanako yene balukululwa.
All people love to think of that, the time they were delivered. How did Egypt
Batuka ufela vala takunana wana cholo. Na kuewa lukuluha, kulimane ufi walu na kau fela busi ubo, lwa kuna kukuta kwa mulao, mwana ako yelu lukululwa. Seo na kone itaulu sakuluna.
I can remember in my own experience how my poor boy's heart craved to touch God.
Na upula mwa kutwisi soya kaluli, kamopilu ya kayabwa nana fela mwane ilati la kuswalela mulimu. Na upula kuli, oh, kambene nikango ngota fela fasi kolosa hae. Ni kwambwa niye na hanya ni fela. Ni nisha mwazibali kandilaka. Neni ingile pampili ni potoloto. Mine niya kwa kumungole lali ngolo kakuli neni sako ni kwambwa niye na. Mine niziba kuli na apilanga mamushitu. Kakuli neni muutwile. Mine nivoni kuzama ya kwa hae malikota za mushitu. Mine li.
A certain old familiar path that I used to go down when I would be hunting or going fishing. I thought I'll
Nelika nzira kaka zibala hande kakale. Kere nifitanga hane ni yanga kwa kuzuma ni kuyoshuta. Na upulakuli nikali ngongote ya fela fakota. Nikuli ngolea kubo Jesu. Kamu kwa fela umungwe kulimutio wani uzwe fapiru yaka.
Oh, that night down yonder. I might forget my age.
Oh, busi ubwani. Inge nilikwani. Na akona kulibala siyemo saka. Na akona neba kulibala libizo la kalina kozengu. Kono anikoni kulibala hola yani. Hani lamule la kwa sivi.
Something took place down inside me. That it's helped me through the great hours and darkness.
Sisi mwisae zahala. Mwaha likuna. Sisi ni tusize mwala lihola ze tuna malififi. Hola ya tukulu hoyaka wima wa sibi wa anisia. Mina haba mtu yomuncha. Nivile sivupiwa sisi ni chaku Kriste Jesu kuzwele la unafani.
And these Jews, they come up each year and there was a fountain inside the church. And they've taken the bread and the bitter herbs and
Mima juda wa taha mwaha ni mwaha. Mine kuna ni nisiliva mwakeleke. Miki ya wanga ni nisinkwa, ni miloho ye baba, ni ngunyana. Miva anuwa meza siliva se mwakeleke. Miva nyakala la moho kakuli mulimu na wabu nisizemu hao.
So this being the Passover time and not only was it the Passover, but it was a special Passover.
Kacholo ye kakuba paseka. Mi nesifela paseka. Kono nelipaseka ye ipitezi. Maziba, kuna nzelu yelanga kwa kereke mi. Kami taruta velanga kuya. Kono kuna nilina kozengwi. Fokuweza halilanga nto ye ipitezi.
And this was one of those times. The air was charged with expectancy. Just as it is today. All the eyes of those who loved him was watching for him.
Niye neli limu yalina kozani. Moya no fukile hande zangana katibelo letuna. Ngefera moku inezika chenu. Meto kaufela ababa mulata na amuli velezi kuli atahe mamu nyako. Mini lumela kuli, kinto ye tuna nikachenu. Ubaba mulata mi bamuli velezi. Moya uzwa kani katibelelo.
When we are living in this day, when the earth is actually
Kantilu pila mwali zazile, foli fasi alisolikuba, fela sinamusili wa koma yetuna. Mi sayansi ilu ulele la kuli, seli fela mizuzu ye milalu kuli ibe fala busihu. Minizi wahande kuli ne musolikuba la sinana zazile limwi, likandela anilandu alumeyo, mwabulichi mende ya naize kuli. Hai wane kukaba anduwa yemi, neikaba fila kamizuzu ya miveli kihona. Mazazi akale akuluana, nikukunu palito volo, nikukata misima ya mawawa, yefu mane ya kai nikai, afelile. Babule akuli, nduwa ye tatama, ikaba fila mizuzu ya miveli, kamba imilalu.
Someday some topsy-turvy person's gonna blow his lid off and
Zazireli mwimu tiyomu mwi ya sana hani handi Ukawa fasulasi kwa hezo Ni kutibulu la ilimu ya linda la miti zani Ni yaka za cholo Luna nizelu lemusa kai ni kai Kulilikone kulikunupa hape kwa tengi Ifasi ya liko ni kupila kaseo Mangi ni mangi kwa paseka na aziba kuli Unani sesi na nikweza Konone basa azibifila kuli kisika mangi
And that's the way it is today Most everyone knows that something's fixing to happen.
Mikono moku indezo na choloka chenu. Bungata wa mangi ni mangi wazibakuli. Kuna nzisi lukila kweza hala. Mangi ni mangi uziba cholo. Wako na kuambola ni mweza libi. Wako na kuambola ni mulekisi. Wako na kuambola kumutu fika ufila. Oh, kina kweza visa maswe mwalifasi.
But you can talk to a man or a woman that's looking for him coming and the glory is on their face shining out.
Kono wako na kuikambo tani muna kamba musali yali velezi kutea kwa hae. Mika anya ifasifatio sa hae miyawenye. Ulivelezi keza halotune ani. Kacholo moya kau fela ufutuma lile hape kulivele la tabaye ngwikuwe za hala.
The world doesn't know what's fixing to
Lifasi alizivi, sesika angasibaka. Kono hai likelekea mulimu ya pila. Ya ziva sisi ulikuwe za hala.
They know that soon the trumpet will sound. And we'll see him come riding out of
Bazi bakuli twanongu tolombita ikalila miluka mugona hata apa mikuzwa mwakanya papizi yesu milimpizali halimu limutama mulao nibawa shwezi ku Kristo bakangelwa nibakamba mayiko yomukata nyeza mwambi mbyulu ko na zeru libelezi lui takaleza zona hakalo
and we're told that the souls of those
Nini kulelo wakuli mioyo ya baha mebani Ni baba ngucholo Walu ulezi kakusisa na chwana mwate asifila aletare ya mulimu Basu ni bahu wabali Kukangana kwe kumakai mulena Kina kwe kumakai Boma huwa wataku kubona Sina wena mubati la kubabonela Niba lati wabalu na bata vela kulukata nyeza Sina luna molu bati la kubakata nyeleza
What a reunion that'll be when he comes
Haki kukopa na sinchani koo, moku kabela hata ha. Kuyo katanyeza balati wabaluna. Nikuwa vona mamu vili wazu. Nikufi wakanya, nikuza mahamo, nivomu chasa anda, vazuho.
Watching their character, how it's changed, the meekness and quietness.
Inge batoko mela mikwaya vona. Moi chinchelize, Musa, nikuishua. Mia inakubabu tata, bobu tuna ni mabote, nikutula, nikumbambala. Kakuluna kaa ufela. Luka apila kuyakwile, hamoho.
Oh,
lusika lolo, wabupulumu kimolo pila. Mane hakusana na koyesi yezi. Kiku pahama fela, nikunjanja, nikuhohana. Hili za zileli sabisa.
Then, as they waited for something to happen,
Niyane balibelezi tabaye mwikuwe za hala Neli ntoe masoluli kulivunga Atawabuona, kwa paseka kwani Vamubona Ibo, wazo wakuli sesi mwi, sina nikweza hala, kono niteni, nivasika mwona.
So will it be at the coming of the Lord?
Kona mwoku kawela nikutia kwa mwleni. Kuna nivatu wawangata, wabato kulepu mwloka chenu. Wazo wakuli sesi mwi, silivelezi kweza hala. Kono haba, hawa nakumuvona.
For he will come in the stillness of the midnight to catch away that little church.
Kakuli ukati haa, mwaku kuza kwa fara usiu. Kuli angele kele kenyana yaani, ye nyolezi. Nikulivelela, nikukuluvela kumuvona. Ona vao, kona baka ata ila kutoshimba.
Many of the world who is living on the glamours and the feasting their souls upon the things of the world will never know what happened until the church is gone.
Kunga tewali fasi, vapira mwamwe lembo ni kunyakala yusa mewe yapo na kali fasi. Hawa na kuziba zeza alile kufitira kireke ase ile mwakanya. Kakuli ukate asina lisholi labu siu ni mtoba angela. Kacholo lubona kuli, lukutile hape masiba kasisi swana.
Now, we find out that this expectations that God comes to those who all through the scriptures, it's been the same.
Twale lufumana chona kuli, tivele loye, kuli mulimu utea kubona vao, mwa alama ngolo kau fela, ivile ntwe swana. Kuli vakoneku, yena ubabona alanga fela, kubona, baba mulibelezi kamita, kibona baba batea kumubona, meni ziba hande kuli, yeo kona sepo ya lipiru zalu nafusi ubo.
It's been about 6 months ago, I suppose.
Selili kweli, zesilezi twale, kwa mulaho na asepa. Kini soliku ikabe la bupaki, ni vatu wabangwe. Mise nili, oh, kuna hana, kazona. Kikuli, kanako ifi kaofela ukata ha.
What caused me to say that? I was speaking of Brother Bosworth.
Nisene, siniti selize kubulela cholo. Nini bulela kamuzu wale Bosworth. Hane ni ilobo na mulumeli wa mche mbele yaani. Hane lutu wakuli uya ashwa. Wame haeye itebukana ya kupe kwa musala kanina neluya kwa nikuyo mubona asika shwakale. Nini ilo mbulele la felati ya waengu. Itavela anga kubona walumeli hawa kena mwakanya. Nina yo mubona miluwa uwela nzila kalubilo lwa mata ya mota. Kono hani ofita kwani. Nikukiti mela kwa munyako mwamuzuzu oli kanifela nekulobeziye na mupatria reka yaani ya mchembe. Hai nulatoya hai, hani bona inge nitaha, mazoa hai asupezi na nyenda ila kusinamata. Nina mainge ilepele la mia otorula mazoa hai kuna. Nina mukumbatela mwamulala nikuhuwa na livondate, vondate. Nikoloiza Israele ni bapa hami babona. Hakuli na alimuna wabula peli, muna wabumulimu.
And I said, Brother Bosworth, I want to ask you something. Do you believe that you'll get well? He said, oh, I'm not even sick.
Minali, muzwale Bosworth. Nivata kukuzanto emwi, kana umelakuli ukaba hande. Kiali, oh, namane hanikuli. Nali, kihande, kibutata mangi. Miali, ni yakuwa hae. Yali, ni katezi, mini kote ileruli. Mini batafela kuyakuwa hae.
I said, then you realize you're dying? I said, I want to ask you something. Back down to the 70s.
Nali, kona kuli, waziba kuli washwa. Nali, nivata kukubuza ntwengu. Kwa mula o mwendiri Moses 70, buka na chwalo zabulumiwa. Kiufi muzuzu, onao vile o munda hulukuwena. Wakona kunivulela kana mungaka, ni univulelema ikuto, onao vile niwona. Kutachwalo muhala nako. Kulikambe no kabala lihola za hao zendende.
I shall live to see his age. I'll never forget as those dark eyes caught me over the top.
Nikapila kubona kusupala kwa hae. Hani nakulibala. Metwa mansuani atoni talima. Talima magirasi yani. Yani. Muzwa hale waka yomunde. Ye kwa nanako ye ndao hulu maupila waka. Hani kwa nikuna ananako ye mwe hape ye kile hawa ye ndao hulu kufita chwale.
I looked him in the face and I said, sir, do you still know that you're dying? He said, Brother Branham,
kana usazi wakuli washwa. Kiali, muzole Branham, nilowezi fa, nilivelezi fila kuli, yena akwalulesi kwa lo, mi atahe. Ani, sekwa hae ni yena. Kona nzila ya kushwa kayo na. Kona mwakwezi za likachwalo.
And as you know, that about 2 hours before
misi na hamuziba, kulimuendili wala zepe liasika shwa kale, na anzi mwakoma. mwendi mazazi amaveli chwalo ni hayo itetulula ananuha mwamuzuzu miakala kwa mbola ni musala hai ni hanyanyi fela abonala kuba ya velela mia swala mwamazo mwendi buka ofini kola chwalo kamba kupitirela ababa shule kale mia haye mashumi amani kamba hake kalizo vana atisize kwa pulso vakeleke hai aswala na mamazo ni wamahe ni wenda tae kufila ayoba ni bupilo wazwa mwambili wa hai alo walafamu samo mia kena mwabuloko mwamazo wa mwle na Jesu hakuna Jesu wanasina kumusebeleza kumulibelela ni hane ni kambo taniye na munayo ni kubule ama ikutuwa ni nali munga kana aina kubana koyate avo hautayo mubona aiva utaka chenu
he said brother Branham don't scare the people like that
kiali mzwale Branham usike wasabisa sichaba chwalo sinili utarusangi kiali usike wali kakubulelela sichaba kuli lifasi lataha kamba kreste wata likaba vilaeza
I said no I beg your pardon.
Nali awa kutela fatengi kwa mulibelezi kini kandelenda hulu lewa kwa nakuhutua kuli Jesu ufaka ufi ni kutaha angekeleke ya hai.
Old age will be changed for youth. Joy will be given instead of gloom.
Buchembele buka chinchiwa kwa buncha. Tabo ikafiwa mwasiba kasalififi. Bupilo bukafiwa mwasiba kasalifu. Zesa shwi kuzebola bika chinchana. Hakinako ni yeo. Kuziba kuli ukata ha.
They were looking for him. They were expecting him. And when he come, we found that there was two factions.
Nebamulibelezi. Nebamukulubela. Mihayo taha lwafumana kuli. Nekuna nilikuwa tazepeli. Sikuwa tasirisimwi. Nelisa hai. Misesimwi. Nesimulwanisa. Mikona mwalufumane la cholo kachanu. Zeo kona kuta kwa hai kamita. Kukawa hanjesi chaba.
Every time when you find Jesus, you find those around who would be contrary with it. That's Satan.
Na kwa kaufela haufumana Jesu, ukafumana baba liniena, baba shutana nizona. Ya niki satani. Mika chenu aluna na kazona, aluboni chinche wetuna, kintu Yesu wanafela. Sichaba, sichinchize, konomo ya wasichaba, hausika chincha.
So when they finally looked out the gate and saw him,
kona kuli mafelezo, hawa yote alimafabuse kwa munyako, nikumubwana ataha apami mbongolo nyana Yesu. Kikaba kaleo balutiwa haneba kalie kuhuwa kuli. Mubuso wali halimu ufaka ufi.
The people run to meet him and all Jerusalem.
Sichaba samata kuyo mukata nyeza. Mi Jerusalem kaufila aya mama efefe. Kuna nisesi mwi kasona. Jesu ataha kamita kubanga nyungano. Mimu nzi kaufila wa nyungana kuyo mama efefe. Mi haba kono kuli tivela.
The preachers of that day had to give an account for this stir.
Niwa kutazi valiza zilani. Niwa filebu ikalabelo kwa nyunga no tunayi. Kakuli neli kwa mukiti wa paseka. Niwa huwele zavali. Yo, kie na mangi.
When the air charged and the coming of the Lord Jesus to Jerusalem had charged
the air with expectations. Ni kuta kwa mule na Jesu kwa Jerusalema. Na nyungile sivaka. Kazene livelezu. Kubwonala kuliba luti nebaswa nela kuziba zeneeza hali. Nekubwonala kulimu priste omuhulu. Nalukela kuliziba. Nekubwonala kuliba priste ababa mwikao fila. Nebalukela kuliziba.
And it isn't changed any today. Because the Holy Spirit is forerunning the coming of the Lord Jesus.
Ni hakusika chinchani heba nyani kachenu. Kauli moya oke nile nobulezi kale za kutia kwa mwle na Jesu. Misi na moya oke nile hau kalaku iya mbalaka na malifasi. Mililo ya nchafazo iya kile. Kai ni kai ya tuka. Lisupoze tuna nize kwa mokisa lieza halile. Lifoliso lingile sivaka. Buprofita busebu hasani.
All the gathering of the apostolic blessings has come back to the church again.
Kukopa na kau fela kwa limbu yoti za kwa apostola kutia hile mwakileke hape. Kacholo, sinamone kuinezina kwa yani. Moya, wayasa alumeli. Usahu wakateta kuli. Kimangi yo. Babangu babona nebalumela kule na Jesu. Bula kuli, nalimutu wa munde. Babangu babona bali, kimu na yo munde. kuona mwa bulela kachenu
they tried to place him as a Napoleon a warrior
Balika kumuvea sina Napoleon mwika mulwani Balika kumuvea sina sina George Washington muna asepala konona fitela zani
Did you notice the reading of the scripture
they said Kana mule muile palo ya mangolo waliyo kimuprofita yazwelela kwa Galilea
And they tried to say the same thing today when they see this great move of the Lord
Mibalika kubulela ntweswana kachenu Hava bona muzama wa mulena kukutisa kwa mulaho kwa wiketo kakuli nivakuli kumugona hai tusamoya wa hai mwakeleke ya hai kuli alemu emilalo asichaba kumugona iza eza sina mwana ezeleze asali mwalifasi kutaleleza sana vulezi kulisikanga sivaka kiniti keleke nisichaba siswe likubuza kuli kimangi yo
they didn't understand who Jesus was because
Nebasika utusa yo Yesu naliena kakuli hakuna ni omukana wabona yana muziba kalikoloza bona kisikolo mangi kwa nazwelezi kisikolo mangi sali tuto zavula peli kwa azwele la nikolo muku inezi kachenu
most of the people who are anointed with the Holy Ghost didn't come from any seminary they are products of God's own
mungate wabatu Wabatu wazizwe kamo yao kenile. Nibasika wazwele ya kwa sikolo sabula pelika ufira. Kilibiana za kui ketela kwa mulimu kasibili. Kono li supo ni makazo ni ze komoksa. Zine sepisiko mwavivili. Kuzama ila hamo ni mo yao kenile. Haunzo zama ya mwala sichaba.
And they say today, what school are they from?
Mibabu lela kachenu kuli. Kisikolo mangi kwa wazwelezi. Usake na athira mwamunzi kubania nchafazo. Kiko pano mangi kwa wazwele la.
I had an interview Friday afternoon with the Roman Catholic priest from the Irish Church in Louisville.
Nini bila nini puzo musia lilabu faifi ni mupurista wa Roman Catholic yazwa kwa keleke ya Irish ma Louisville.
Mi nini sika zivali so kien.
Sina muna ya itutile kihali. Kwa Branham, uinzi niko panomangi nali anifumanei kuifika ufela.
And he said then Were you ordained? I said, yes, sir.
Miki yabula kuli, kikuli no veilo fabu kutazi. Sinili, enisha. Niali, kimangi ya kuveile fabu lumiwa. Niali mulena Jesu, hiye na yani file moya o kenile. Kutaza evangeli, mi anifatumo. Kihande, kona kukakulua, kwa bulumiwa, kolu tokwa.
Jesus never said to his disciples, Go out to the I'm not criticizing
Jesus nasika bulele labaruti baba haikuli muye kwa anilwa nsilika zeo kono libiletenyi mwalizazi zalona nasika bulela kuli muye muyo bala kuli ube mulumiwa kamya haye mingate ngatetolo yali mulivelele mwa munzi wa Yerusalema kufikira mutala kamata azwelela kwali halimu na bulelezi zeo baba tubene masako nikungola ni hewa mabizo wabona
And after this the Holy Ghost has come upon you then you shall be my
Mika samula wase Moya okenile utafali mwamina. Kona mukabali pakizaka. Kukalia kwa Yerusalema, Judea, Samaria. Ni kwa mafelezo alifasi. Yeo kona tumo ya musebezi. Haruna piwa ya Jesu kuli akire aya kwa sikolo sifika ufela. Kamba kufezali tuto za haya za vula peli. Hivo, sekubiele ni kolo ze ngata za vula peli. Zeta hile mwalibizo la haya. Vake nsami sebezi ya vula peli. Kufika moku vezi kwa litaba ze mwika ufela ze kile zaba mwalifasi.
We never had any record of him ever going to
Aluskaba ni piho yekana ya hai kuli akira ya kwa sikolo. Kono he kubila li kolo zenga taze ya hilwe. Mwalibizo la hai kufita moku inezi mwalibizo li fika ufila mwate sali halimu kuzali kolo. Aluskaba muzivela kazaku mwana buka. Ivo kuna nilibuka zenga tao hulu. Zengo zukae na kufita libuka zengu kwa ufila ze kile zangolo fatini. Nika chenu. Nivela ya hai kuna buka yezvala hulu. Uzeli tengi malifasi kaufila. Mwala libuka kamukana. Kono mwabona. Mwaliza zila kupotelwa. Bahuwa wali. Zima ngiyo. Mwabona. Mwurimu ungasika. Sisi bonala inge kuli hakuna. Kuli aeze sika fatengi. Kona sisi mweza kuba mwurimu. Miyawa mwabona ata. Akena mwamu nyako apahami. Bongi mwabona bali. Kimu tuwa mutuna. Babulela anga chualo kachenu. Kuna nivalu utiba zavula pili kachenu babali. Jesu nelimu tuyo mutuna. Kulina alimu na yomunde. Babu babu na babu ya kuli. Kimu profita.
Now if he was only a prophet or a good man. We're in our sins. He was more than a prophet. He was more than a prophet. He was a
good man.
He was a God prophet.
Na afita mutu munde. Ibo na alimu una yomunde. Ibo na alimu limu muprofita. Kono na afite la zeo mane. Na alimu limu ya abo na alile mwanama. Kule atakule sibi.
And as he come riding in, lots of the people said, he's a healer. Always see
Misi na hana ataha. Iza pami mbongolo. Uundi wanya ngela bwali. Himu polisi. Oh, lumukoni. Hatulula metu alivofu. Lumukoni. Hakoni salihole kuzamaya. Lumuboni, hala pelela. Nifibele yazo kumwana. Kono chwale mifuta yani. Neiswele fela kumulatela. Kali nkwa nilitapi. Nikona mova inezi watu kachilu. Babangata. Hai bakuna ni mufolisi kuparangi. Waka mulatela. Kiena. Kisi buba fela luli. Hava kula. Vamata bali. Oh, shangwe. Jaha unila pelele kwa tengi. Kulimulena jesu wa nifolisi. Miasalu kulula fela masipatela. Kamba mumbeta wa matuku, ukutela kapiri hapi mwalifasi. Inge nja kwa mataza ayona. Kamba kuluwe kwa silezi sayona. Sina mangoro mwabu lelezi. Bamu lati la fila wakensa zende ziwa kuna kuwa muhila huyena. Vaitu sayena inge fila kote amulamu. Kamba sisi muse ziwa kuna kuunga huyena. Mia bakuluwe liku musebeleza. Nyangela isazula pirona chwalo nikachenu.
There were 9 lepers healed.
Nekuna ni bambingwa, baba 9, baba folisizwe. Mialimu mwe akuta kuyena kutoitumela. Kamba nelilishu mibali, wona ufini ufi wabona, wakuta kuto mulumbeka. Mibaba mwe wabona, wazula pilikus na kuitumela.
And if the people in America that's been healed by the...
Mihai wasicha wa mwa Amerika. Wawo folisizwe kama atamulimu wako na kufetula lipilu zabo na kumulimu. Ne kukawa nchafazo mwana ye. Ye kwa na kukwala mpanda wama nwelo kau fela. Oko na kulintolo za liviana ni lintolo za machwala. Nelikazo mwa ponazo. Likereke nelikatala. Libeka za machwala likwana kwa mkungulu la sunda usiu. Ni kukwana kwa nchafazo mwasichaba mwana kau fela.
But when they see it happen, the things that God does,
kono wabali wana liyeza hala, litawazeo mulimu waezanga. Vasa huweleza, kimangiyo ya taha, vazu welezi kai, kimangiyo, ze liyezwa kama atachwani. Hanina kulivala kwa Johannesburg, South Africa. Kona ane nisazo punyafela, muendimi zuzu, ye masumi ya malalu, kwa fulai. Eni vile mazazi ya malalu ni masihu, mahalimu. Eni katezi maswe. Mane na apalua kuyema. Bani isa kwa liba kazende. Kone kupute ya nezi watu. Baba kona kweza 50 kamba 60,000. Wako pani. Niani ofita fela fakatala. Kulimu yao kenile. Na abona kuteha mwasi wakasani neli. Nelimbasi. Nena nisisu pokuyo na kuli Durban. Na abona mutangana ya nasu likuwa mana. Nikuwa hana niwenda tai nipo mahe. Wali hutu leli ngui, leli kuswani kama incha 6 kamba 8 kuleli ngui. Na pezi hembe esweo, nimihala ye ngomeli sabulukwe, ive ulefa maheta. Mina mwana mutangana yaani, na atalima kwa mulaho, kono ya nisia. Mituwale fana kunye nafira, na wana aliseli leli nyenda ya falima mutangana yaani. Kwa mulaho masyaba, mina atalima na upulakuli, ni kile na mwana kukungui.
I watched him in that light, kept holding over him for
a few minutes. Namu wana lilani, lazula pirikule pirafali mwa hae mizuzi nyana cholo. Mi, neni liberezi mutoloki kuli aswale manzu ya tatama. Mina wana mutangana ato yema. Mia yumba miramu ya hae, mili utula hae lele kuswani, kama incha 6. La halika nilea, hande nileli ngui.
And I said to Mr. A.J. Skuman, who is in glory.
Mina likubo A.J. Skuman. Ya alimwaka nyabusi ubo nali. Bosi kumani, aku ni utwisi hande, kipono, kiali, kihande luli.
And I said the young man sitting back there, with the white shirt on and the suspenders, he came
Minali,
from the city called
Durban,
some 1,500 miles across the country in a bus.
Na azwele la kwa mule nengi obizo Durban, ni maili mianda ya 15 mwana ha kambasi. Mina ana nikuya kwa hule niwende tae ni wama ya kuliba tae. Kono ulu mezi kumwena Jesu. Miuna nili utuwele ni kuswa ni kama incha 6 kufita lele ngui.
And the young man jumped up. There he is standing. Trying to feel for his crutches.
Mimutangana yani atulewa mwalimu.
I said young man, the Lord Jesus says he was.
Ulika kuswala miramu ya hae. Minali, mutangana tuwe, mulena Jesu mkupolisize. Mikapili fela, liutula haela otolo hakama inchasilezi. Wafela hande, sinavua mwikau fela. Mibatisa mutangana kwa pili. Mima dokota, vamu tatuwa kwani. Mwabonasi wanisosa hai mwabuka. Niniemi kwa nifamu zuzu fela. Nabonana kwenye na fela, mota ya mubala wa girini inge imata mamu kwa kwa. Mia telela, ya pindu muka, kukuta kwa mulao. Mia punga mwakota. Mutangana nani musizana, wamilili ye mifuveru. Yana nani mkokoto olo bihile. Minali na wana mwote nyana ya mubala wa girini. Yene pindu mkile ni kunata mwakota. Mimu sizane omu nyani wa milile mifuvelu wa mia ye 18 ya kupepwa. Alobe ya mkokoto. Umawino umaswe. Hakuna yana alavile. Mina apalilwa kumuvona kai ni kai. Sibakasani. Sichaba singata hulu. Nina yema fani kami zuzueli kanifila. Nali mutu sise. Ki musike mwa kalaku kwa kaleza. Kimule na Jesu mama tazuho. Alu mamoya oke nile kuli. Uzvise ze pili musebezu wa hae. Nikuwa nina wana pono yani inge kutela hande ni hande. Mine nisika mwana musiza nani. Miona fani fila inge yemi fapila haka. Unafani kwa ema liseli. Sina mumbu nila mwasiswa niso. Nila yema fa. Na ya kwani. Mite ngikuwa ni musiza na ayema. Faka talafani. Nali musiza na tuwe. Mule na Jesu wa kukulisa. Miaka lisakulila. Boma yebali. Oh, batili. Uisiki wa mungulela kuli ayeme. Ali haiba ukashenya ukashwa.
And the young lady jumped to her feet.
Nimusiza na nyana yani, ayema kama utu. Ahuwa ni kumbe kamulimu. Niko mahe ba uwelela. Nikuwela mwaka mbeta kawofa na alobezi musiza na fana. Kinto manyeo.
Just about that time some critical man raised up.
Kayona na kwa yani muune omungwi wali kangi. Ayema. Mia yema kali utuweli mwifasi pula. Ni baba mwi babule akuli. We namu Amerikani. Na mi kalimi la kuli muni mulelele li vizo le mweza kasona. Mi kikopa no mangi kofu maneha.
See, it's just the same. They don't understand. They're not looking for
Mabona, anything. Kintu yesu anafela, haba utusisi. Haba libeleli tabaze, likeleke hali libeleli kutia kwa mulena. Mimu yao kenile fa wafaka kutia kwa hae kuli. Litalelezo yao hulu ululi. Mangi ni mangi. Ubatakuwa mwanzila ya hai. Kona ona tuwalo muki nezi kwa ni. Sikuwa tani sikuwa takao fila mulelo asona.
But that's not the question tonight. That's not what I'm talking about.
Kono yewa akio na puzo usutu ana. Zewa akizo na zini ambola. Kono puzo yeni mivuza kikuli. Unahana sikama inika zeo. Lia mami na.
Who is this that's going up and down the...
Kimangi yo ya inza pahama. Ni kushe tumuka mwali na ha.
Men cannot do those things.
Watu wabakuwa ni kweza likazewe.
Who is it that's speaking and saying to the people in the...
Kima ngiyo ya vulea ni kwa mbola kwa sichaba. Kwa nyangela sina. Vahizi kwanu. Ni kwanu. Niliba kazee suta na mamu kopano. Kantiva sali ni vana. Vatiswa mwate ngimo. Inge bashwa. Kie na mangi.
That young woman that walked.
Kalibenya na ena za maireku kena masiliba sakukolobeza.
Kakusasa
na
chwani.
Kulivisunda ze charu kwa mulao. Nabula iwa kikansa ya mwamata amubini. Upila kwanu kwa Maple Street. Go Betty.
Asked three doctors that was with her. She didn't have one chance.
Ni nabu za madokota baba lalu. Mene bali niena. Na sinakolo niye wikana ya kupila. Niba na wawane kamba baba ketalizo. Mivoma he bali kakuba babalela. Bona bali.
Biu,
anakuta kwa hai hape.
Now went out to where she was and the Lord Jesus spoke dust.
Nina ya kwa na inezi. Nimule na Jesu abulela. Sabule abule na kisona. Haiba ukaya kwa keleke ni kusebi sabuli. Ukaya kolomezwa. Kalibizo la Jesu. Ni kusebeleza mulimu. Ukaya kwa hae. Haiketile hande.
Esther, will you do this, lady?
Mina mubuza kuli. Kikuli ukaeza tabaye kalive. Niki hali kaa ufela zoka vulela nikaeza. Unafaa nikapili kuopa kwa musia. Mazazi ya malalu kasamulao nalikuwa hai. Nima dokota abakuwa nikufumana mufunda wa kansa.
Who is this that cometh in the name of the Lord?
Kima ngiyo ya taha kalibizo wa mule na. Kima ngiyo. Kimo ya oke nile wa mwini. Unanimubwonelo ochwani. Hao na. Unanimubwonelo ochwani. Kakuzibamulisa na hao. Mika kuina mwalipula zemo. Sichaba sisi wa kwa hande atolopo. Baba na nima tukwa kanono. Baba pira ni hiyo muna ya inzifa. Huku mifa. Kindi ya tetuna wameno na itimuzwa leonafa. Ya katazo kika nono. Nenisika muziba akamba kumugona. Akunasika kasona. Nihangi angifela muendi kami ya emibeli ya fitile. Na sepa kambaye mtualo. Ehe. Kimi ya emibeli. Mwe oke nile wali shitula. Nikubu ya kuli sabu lela mule na kisona. Asika kulafate nkuzu lela na kuyani.
Who is it?
Kimangiyo, kimangiyo, musaliyo, na inzi mwosunda efelile nako ya mafelezo hane nilikwanu. Bazwele la koku mwikwa Illinois. Zazileli tata manistombo sisi tunamombili wa hae. Sine libu tunaluli. Nibaba mwibawai tutiba science mwa Illinois. Na mwisite kwa sipati ya sisi tunakuli. Ayo pazuli wala mwuru. Mi ai kapeleza kukena mwahali. Nini nisika mbwona kale fati mkamba kuhutuwa za hae. Mwabu pilogwa kakao fila. Mihangi hangi fila mwayao kenile. Wamu hapesa kamuluti. Miwani bulelela yona aliena. Wana azwelela. Mi nana nikulia kwa kupazuyo abusa. Babakai mo. Wani walite nkuli babwone sani. Nikubwona makande ahasana kugubana habusa. Ayo ya kudokota. Wamuisa kutuwa sipati alase kuya kusesini. Iba pale zuku kumana neba mutana wateni.
Who is this? Oh, God, be merciful. Who is this?
Kimangiyo. Oh, mulimu uwe ni makeke. Kimangiyo ya ezali kaze. Kikuli wakona kunyamatela kukulakuli. Kimuli sana wa hao. Batili. Kana wakona kunyamatela kukulila sika kazo na. Batili. Kimo ya oke nile.
The spirit that was on our Lord Jesus and he's coming to unite himself with his church.
Moya onoli kumule na una Jesu. Nikuta kwa hae kuto kompanya kereke ya hae. Usuteza hulu kuli uhasinyali selila hae leli tuna leli kenile. Kuli aliulule. Nikutisa wakutuano kereke ya mulimu ya pila. Kakuli kuungewa kufaka ufi. Amen.
Who is it?
Kima ngiyo, anikuwa nikuwa alawa puzo ya hao, anikuwa nikuwa alawela, kuno nikuwa na kuikalawela zaka. Niyo nafasi pula sisi kenile sebu siubo, wali zewe za seta mahano ye, mivona wona wale kilwe kamali ya Jesu mle naruna, nivulela tewa ye kuzulela kwa piwi yaka. Isi ngikuli ni alimu mwamina. Isi ngikuli ni asutani kwa tengi. O, noni alimu mwi, wabali uluzwi, wabatapile mwamali.
I believe that that same light.
Nilumera kuilona liseli leli swana lani leli nyenda ya mwake leke mo busuchwana. Ona lani kona leli kwaela kamuluti. Kasi upeo sana nakuli. Ki Jesu Kriste wamufuta womoya wake nile.
Anyone who knows the scripture knows that Jesus said,
"Mangi ka upela yazwa mangolo. Uzakuli Jesu naize ni zule kumulimu, mini kutela kumulimu."
Before he was made flesh,
asika aza kalenama. Fahani hana alimushe. Mwali alaupa. Na alisi ita samulio. Mimushe hana abate kuli amuvone. Afisa mkukutua hae kuyena. Mimushe ali. Uvona la inge mutu. Hana alifalifasifa. Na alimutu. Aeza likaze swana zaso likuweza kachenu. Kaba atubali uluzi. Kiani. Ataha. Miawa nikuswa nisisa. Faswa nisusa hae.
What is it? After his death, burial and resurrection.
Paul was on the road to Damascus. Hae kupumbe kwa nizuo, Paulus nali mwamusipi wa hae kuliva kwa Damaseka, za zelingwe. Nilise leli tuna la muwisa. Vana vani vene bali niena, nebasika mwana liseli. Konulato anata Paulus kumuwisa za fafasi, kufitela limu fufaza. Haba nivutate wa meto, upiro wa hae kao fela kuzofani.
And he said one time, except thou should be exalted above the abundance of the revelation.
Ni abulela nakwe ngukuli. Hakikuli ni iku umuse kabungate kwa sinulo ye filo kuna. Muhutu wa mambili wa hae. Mulumi wa wawasate anikuli amu nyandise. Kakuli nelibu ngata kwa sinulo. Nitole Paulusi abitilo wa fafasi. Mamu sipio hae kuyo nyandise sichaba. Sine sita za hulu nilata. Siku wata sisi pepilosi ncha. Sichaba sine sikuzu waba hanyezi. Paulusi nali mamu sipili wa hae kuyo wa nyandisa bani. Imapa mpili mwa pokoto ya hae. Kuyo tamavona. Nikuwa tisa kwa Jerusalema.
And about middle of the day, there come a light down that struck him off.
Limu endi mwana kwa ya musiali, kwa ata aliseli fafasi. Hene limu wise lise fafasi. Kuyema kama utuku, wela famuhu. Ya wela mwali lulila lifasi. Kwa ata alinzwi kuzwa mwali selila nilani. Saule, Saule. Kingi soni nyandiseza.
And Saul turned over in a blinded condition. Looked up.
Misaule afeta uha mwabwino wabubofu wa hai. atalema muhalimu miyabona lo naliselile lituna lelinde mikiali mulena kiwe namangi kiali kina Jesu nizule kumulimu nikutela kumulimu nizule kumulimu nikutela kumulimu kiali kutata kuli ulahaki kwa miwayo.
One revelation on that sacred sand. One time upon that place, man can never be the same.
Sinolo ilingwi fasibaka sisinde sani. Nako ilingwi fasibaka sani. Mutu wako ni kuswana. Mutu askai pizakale mu Kristi, askai tibaza kale, ulukela kubani kutisiso, yakuba kwa mula wali halaupa. Kwa kila kopa na nimulimu pata ni pata.
For today you can have
kakulika chenu wako na kubani kalabo ya mufute kaufila. Mwako na kubona mule na haeza wana cholo sina mwana ulezi kuli ukaeza. Niba ituti baza vula peli bakali toloke la musili. Bakali zeo kizaliza zilisili. Neli za se kamba kizalusi kalusili. Kamba ifo salile. Nge mwane wabule la kajesu. Kiba aleze bubi. Kidi abulosi. Kimunuhi. Nili kazani kaufila. Bwana nikalabo.
But when a man has ever come in contact
kono chole mutu asa atahile mwata mano ni Kristi ni kumu bona sina Paulus mwana abezi kamba kubani kutiswe ya hai hakuna bai tuti baba ngata baza vula peri manifasi baba kona kutatula zeo musi ni kumutu yo leo kona liba kaka chenu hawa nakutwisi so kona liba hawa kabulela kawa ufila babu lakuli kima ngiyo se kisika mangi lizuwele la kaize
they don't have the answer.
Awana karabo, kingi, kakuli kawo kila sebazi wa kili tuto za vula peli, zeze kereke yemi. Isi nkuli kuzibaza vula peli kona vupilo. Isi nkuli kuzibaba vile kona vupilo. Kono kumuziba yena, kona vupilo.
To know him as your personal savior, as the one who has
kumuziba yena, kubamu purusiwa hao ya kukonka. Sina yena ya kutalize kakuba teni kwa hai. Nolitengi hali yeza hala. Hakuna kona kulizisa kuwe. Hakuna kuna kuku amu hazona. Kutusiso yeo. Hase itile kuwena. Uziba yo aliena. Kuna yena ki Jesu Kriste yaswana. Mabani kachenu ni kuyakwile. Kima nyo yaswa likuweza li makazose. Kima nyo yaswa likuweza misebezi ya mituna ye. Kana ki mkutazi nji. Kana ki Oral Robert. Kana ki Billy Graham nji. Kana ki Jack Shula nji. William Brenner mji hao fela yu hakuna kubayena hakuna ziba na nizona hili wa ekso fela.
It's the Holy Spirit coming forth with the gospel and science.
Imo yao keni leo taa cholo kaa evangeli mwali suponze kumokisa kili mbakazo kuli niluksa sichaba mwa yao itengi fela katibelelo ni vali veleli vali velezi yena kuli atahe ni baba nguibabule ya kuli kii ngili ancha fazoze kii ngi haruna nizona haruto maha nyeni hande za kereke.
What's been said in the church?
King, se kubulezu mwa kelekeo na mokuli. Halu kalisa kuya hakeleke yencha bali. Haluto kuli makazo. Haluto kuli tabaze ni hanyani. Hava mwa libata, muzwele kwa ndi mama simu. Koleza hale yani. Halulito kwa mwa limo. Kanti mpurena mtabe nako iti vila hulu mwa siba kasa mwa tasi. Ito tobezi.
This church is founded upon the principles and the power and the gospel of Jesus Christ.
Keleke ya itomi nofamilao ni mata evangeli ya Jesu Kristi. Miai vile fila tabe na kele isayemi. Mi chwale mwayao kenile okanya uswale mioyo. Kuli upili size. Ni kutaza kama yao kenile. Ni kufuali saba kuli. Kuna ki Jesu Kristi ya swana. Mawani kachenu ni kuya kuile. Halula pelengi.
If you do not know who he is. You do not know
what. Haiva uzibikuli kie na mangi. Hauzibikuli sesi talo sasikamangi. Miuka atavela kuziba cholo. Kikuli mukaeza hande kuna unalizo ho. Nikubulela kakuna unalizo la hao kuli. Nila pele kwa te nimu zole Branham. Kuli nimu zive. Nimule na amifu yole. Nila kakao ufela na abu namazo amina.
Now Heavenly Father, we bring this message.
Swale ndatea kwa li halimu. Luti salingu sale. Mimi selo ya sichaba ina nuzima zo abone. Kuli batabela kuziba yo alie. Batabela kuziba na hande niye na Jesu yomutu na yo.
That is coming of the resurrection is so close to the sixth beginning to be healed.
Kuli kutia kwa hae kwa zuho. Kusu teleze ahulu. Kufite la wakuli waka lisa kufoliswa. Mika samula oseo hasiseza alile. Kipetos polofitia sate amwa kereke. Miri mpo nilima kazo chwale. Kwa sisu posa mafelezo sani.
The next will come the rapture. The church will be taken away. And we, Lord, who have
cleaned the moment with the power of the resurrection,
you are weeping and longing
ba kuziba mwama atazuwe hao lulibelezi nilunyolezi nikulila nikukupelela tahamule na Jesu ingela kerekea hao miizamae kabu bebe kapili mulena kakuli chwale batu baka panchali fasilo na lono vupile kuli bapile kulona kakuli baku hanyelize habasika bala za kozo kono kizandu habasika bala za kuluka kono babali size za bunye fuli kulimane kau filabona habana kubanita kazo ya kulata kubusa mule nasiba kanyana sani mwali piuza bona sisi batise za kubanitala ya kubusa wali kakuli katulusa hande mwasiba kasisi mwe za kupanga panga kulivali panchisize mutu
God if they could only realize that power that they long for is the power of
Mulimu haiba bakona fela kulemu haona matani kwa lukela kubela kima atazuo ya mwana mulimu kima atamu yao kenile o chinchabu pilo wabona isi ingi panchisalina ha kono ba chinchabu pilo wabona nikuba aeza kubaba tanga ba hao
many people stricken with
Batu wabangata, bata selizwe kama ikutu wa ipitezi. Niluzi valisa, kwa siku kwata, sakusa azivalika. Ni sina ba somi, sina mwone vale zelize mwaliza zela pili. Kono sina haba yokuta, unyakala la kuitume la kuwe na kulivalu. Walili nyefulo za lizola hao. Au kwa nama ikutu waba na ba hao, usi uchwa na mwole na. Kai ni kai, lutavile fela.
Some in your day tried to identify you.
Haba ngumaliza zila hao, nivali kileku itivaza niwe na sivali. Kimulikani wa mutu wa mshitu yaani, joani, yana azwele la mwani hala upamane asinali apalo. Nelithela li talo langu, lana apezi.
A wild man that from the words east and west.
Mutu wa mshitu yaani, akule la manzu ya mangwi, upani wiko miali, silepe sesiende kilo kwa kota. Ali kimu, mulateli wa hae.
He's a wild man. He's mad.
Kimuna wana henyi. Kisi pulumuki. Uli angani mato ya hai. Mulumi wababu ipitezi vone. Uli niwena. Oho mulena. Wapo ufaza meto ani. Niona tswalo. Kona moku inezi kachenu.
This great Holy Spirit. For
wana moya oke niyo mutuna o. Woso liku tuale takutea kwa mulena. Sina juani mwana zelize mwana zila hai. Kufo ufaza sichaba. Kwa baba sa lati kubona. Ono hai likubani baba tabela kubona. Wena uba ketile. Nikaofila bao ndatiani file bakata hakuna. Wize miya hakuna ni heba alimu mwabona. Ya kalatea. Minika muzusa kaliza zila mafelezo. Lwa itumela kuwe na kase. Mibona baba na nuzima zo wabona kusi ubo. Wala pila omule na mulimu. Kuluwe na witi baza iliwe na kubona. Mwakutisiso mwapata ya zuho. Numeleza cholo mule na. Mibaba mwako na kubamo. Mwasika na nula mazo wabona. Kono hivyo mwali piluzabona, bazi wakuli bai tokwa. Ya pila kuli ubafu yole, niku fakubo na takazo ya lipiluzabona. Haluka azwa, mwamu hao mwobu si uchwano. Uzama yesi na batu baba shutana. Uye ni mulelo o shutana kufita olu vile niyo. Haluke ni mwahali, haiba no shutana kwa tatu ya hao yeye pahami. Lukone kuzwa, luye ni chiseho ya kuswala kwa manaka aletare. Kufitela mioyo yalu na ikuliswa kulilu vile ni kutwiso niwena niluziba yolu ambola fatengi kakulilumu katani ni kumuziba manelu na ni kutwiso niena lumeleza litabaze ndate fulisaba kuli ni wazi yele hile kuyola mulisa na walu na yomu nde miyala teha mulimu lula pela kuli uve niena nilike ezeliza haeze ndi habanzi bao pela evangeli ni kuli kutaza mwasili mbasabona kuyola bae nyibabali muami nyako yalu na mulena Haba zwele kwa ndebu sivo, kachise uye tuna mwali piluzabona. Nimulelo wa kulibona, kuzwa kahola ye kuya kwa pili. Haiba haba kuzibi, ni haba sika kusibeleza fatengi, haba kusibeleze. Kakuzibachua nakuli, lika zengu ikawa ufela, likaba zambango. Kono linzula mule na likasi yalaku ya kuile. Lumeleza cholondate, lusu walele libizaru na kawa ufela. Miluko pane, letengi, kukutuna.
And purchase my salvation on Calvary's tree.
Twaleka samula walingusa, aluina misengili toza luna nikumula pela. Alunze luo pele la kuyena.
I love him.
Kapil zamina kaufela.
Because he first loved me.
kibabaka iluli baba mulata akunanulelizo la hao bulela cholo kakubapaki na mulata oh kana hakiyo mundenji.
You know, I just love to set like this.
Mwaziva nitabela fela kuinanga chwana nikunwa fela chwalo. Kwa kubatengi kwa hai. Linzula hai liutuwa halile. Liwezi mwalipilu. Lalu sikulula. Lirutisa mwaza maiso ya mwaya wa hai. Hakibu nde nivo kumulula pela fela kanti. Tala ya muze muzu wa mwake reke busubo muzamba ye mumula pele. Memu upule sunda ye. Kuna ni muko panu wati ya pelomo labula lusiho. Musike mwalibala papazo. Fasi limba samuzo leve wala sunda. Kambala perikilo, kana inikiloko, famupito ya WLRP. Na atabelanga fila kupatiele za minavo, kibabane kambababa lalu, bautuwa la handeluli. Musala kanina, niba nana kau fila lunganga kalimbakaluna, nikuzola fandelu. Liyoka vea muhali, kutiele za kumuzole nevao nisikuwa tesa haye fasilimba. Mimanzu ya haye amande, aka muapa hamiseza, mulimu yo alata nikulumela. Musika mabulela seku, minaba enyimo, haye ba munakeleke kwa mala pamina, mutae, mukopa na angeniluna. Na mibulelela, anibulezi cholo kakuli utenimo, batilisha, nibulezi cholo linakozenga ata, milata muzole nevao. Yo, pili kimu ituti wa zavula peli, nito ya pili, kimu anamulimu, nito yete tama, wasu wanaza zinizazi, ni muzivile selimia hachwale, hasika chinchafatengi, ni heba hanyinyani, usaliye na Oman Neville, mutanga mule na Jesu. Minina anakuli unani, usiku wabungwi, na mubiza, umubuza haiva na asikaba mwatu kiso ya hai. Haiva na akalu lukise za sibaka, sakutaha kutola pila bakuli. Nekuna anivene bataha mwatengi, kakusasa na chwana maziba, ni musala hai, alaba luwaile, mine nisulikuwa mbola, ni musalaka, ya inezi kwa mula wakwa, nikazona. Nikamolu itumile la kumulimu, kamusala hai, omunde, omunyani, nilubasi wa hai, zeo kizende luli. Amu wanamu kutazi ni musala hai, vautu wana cholo. Mwavu ndie nivu ishui, seo seza fela kireke kuzamaya, mwavu ndie fela cholo. Seo siba fela munati, kuyakamaza zi, mwata hila. Mwamulati ya kalipiro zami na kau fela, kulukile. Runanipina yelu lukulu hanga kayona, yetwi, ungelibizo la Jesu kowia. Mi akulufemu nembo, nyana kezeli, haiba unaniyo na mwabuka. Miluka opera pina ya runa ya kwa kayona. Mi haruta opera hati mana ya pili. Mbibata ya kufetu wila kwa ni kwa. Nuswala ne mwama zo, kulukile. Lufemu nembo kifo.
The name of Jesus with you, child of sorrow and the poor. It will joy and comfort give you. Take it everywhere you go. Precious name,
precious name.
Oh, how sweet. Oh, wonder and joy of heaven.
Mulimu akufu yole muzwale. Alunga ninti mana yetwale.
At the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet, King of kings in heaven will crown him. Oh, when our journey is complete.
Anilize olikayo tavisa. Kibabaka ibaba upula kapina karuna kwenye luo piranga kuli usi libalita pelu ya lubasi. Mwai upula, kani seoma, anizibi haiba wa iziba yo, kamba munembo wayona. Kamba ne, alu ilikengi, kikuli, amui upuli, alu, mwendi ni ilike, hapi, nimina.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there.
Amen.
He will take your every care. Oh, don't forget the family.
Kibabaka ibaba wanga milita pelo maluwasi. Zeo kizende, alu ilikengi hapi. Nika iteleza kwa mula wakwanu na halata cholo. Kaufila hamo chwale.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
O mulena, kungozu mwamangolo kuli nebangile famubili wa Paulo si Masila nili Taulo. Mane mioyo ya Masila ne izwa mwasichaba ni matuku na afoliswa.
We pray, O Lord, that like manner it shall be shown
upon Lala pela o mulena mufuta o chwalo kusivo. Sina hani lilumela kwa bakuli. Kwande ko mwali bakazeo, kuna ni hali velezi ni kulitela tabaye kweza hala. Na ala pela ndi atikuli, ulilumeleze, kalibizo la Jesu mwana hao. Amen.
I'm going to ask as we bow our heads.
Chwale ni kakupa hanzi luina ya misalitoza zaluna. Haba mzwali Smith yomunde yazo kwa Church of God yo lufumani. Inge fila mzwali neva ufa. Kuli abe ya ishuile ya sepala mutanga mulimu.
I'm going to ask him to ask the blessings upon
Nika mkupa kuli amikupeleli mbuyoti. Kuzula pili mwasunda ye. Ulimu amifuyole kufitila luwa nana hapi. Mzwali Smith. Muswala ni mama zoho, muamuhezu hape kukutila kwa tebe nakele, mulimu amifu yole.